uthando lwethu lunekani, uthando lwethu luyiqhakala bobo, libe zamukuhlukanisa. Kumanje sayibambile, uthando lwethu lunekani, uthando lwethu luyiqhakala bobo, libe zamukuhlukanisa.
Yeah.